Ubanza nkukunda
Ubanza nkukunda
Ubanza nkukunda Hey
Ubanza nkukunda
Oh no Hari byo wanga kumva Amaherezo kabibona Ibyo witimikani
Ukabibona nk'ukuri
Ubuzima Ugasa nk'ikizami
Gihoraho Ibigushimisha Bikakuba kure
Ugaca mu nzira Wita kikizira
Ukibwira yuko
Kubona
Nakubonye ntakuzi Yumva Witayeho Iyo nkubonye ugiye Nyibwira Kutagaruka Numva ijwi ryawe
Yumva
Umpamagara
Ubanza nkukunda
Ubanza nkukunda
Ubanza nkukunda Nanjye ubu ndabyumva Iyo mvuze ndakuvuga Numbaze uko mbikora Ubanza ukunda nibyo Icyakora ushobora kubabara Kuko nawumva ibyo uvuga Ugaca mu nzira Wita kikizira
Ukibwira yuko
Nakubona
Nakubonye ntakuzi Yumva Witayeho Iyo nkubonye ugiye Nyibwira Kutagaruka Numva ijwi ryawe
Ubanza
nkukunda Ubanza nkukunda
Ubanza nkukunda
Ubanza nkukunda Ubanza nkukunda
Ubanza nkukunda
Ubanza nkukunda Ubanza nkukunda Nakubonye ntakuzi Witayeho Iyo nkubonye ugiye Nyibwira Kutagaruka Numva ijwi ryawe
Numva
Umpamagara
Ubanza nkukunda
Ubanza nkukunda
Ubanza nkukunda
Ubanza nkukunda Nakubonye ntakuzi Iyo nkubonye ugiye Nyibwira Kutagaruka Numva ijwi ryawe
Numva
Umpamagara
Ubanza nkukunda
Ubanza nkukunda Ubanza nkukunda